bose bishimane nabo baranezerewe bafite ibyishimo
amaranga mutima kuyahisha nibishoboka
dukuri barishimye oh ni bose bishimane nabo baranezerewe bafite ibyishimo
Baranezerewe bafite ibyishimo